okusigirayo ng'abayizi ba siniya yokutaano beetegekera okutandika olusoma lwabwe oluggulawo nga bbiri omwezi ogujja. Essomero lya Lugoba High School likwasizza abayizi abasinze okukolesa omutindo omulungi mu bigezo bya siniya eyokuna omwaka oguwedde. Entimbe za terefayina awamu ne bassale okusomera obwerere okutuuka mu siniya ey'omukaaga. Bw'abadde akwasa abayizi ebirabo bino akulira essomero lino, Hajjat Sharifa Nabbanja Nalongo, annyonnyodde ekibakozesezza kino.
Omukolo guno gubadde ki? Omukolo guno gubadde okusiima abasomesa baffe abakoze omulimu omunene, kozi n'abayizi abasukkulumye ku bannaabwe. Omukolo guno tugukola buli mwaka okuzzaamu amaanyi abasomesa baffe n'okwongera okwenkalejinga okwagazisa abayizi abalala abali mu bibiina ebya wansi okwagala okufuuka bano be tubatwawaadinga. Kituyambye nnyo okukyusa enjigiriza, I mean performance yaffe, kubanga abayizi bateeramu.